So boy Black B, so boy Black B. I'm fana kama bro, I'm fana kama bro.
That's the music.com.
They call me crazy. Man, best in the building. And beat the ball. Activated record.
Akakamova, Abia.
Yegaman Vesa Mushe. Yegaman Josa Presha.
Kamani Vesa Mushe.
Bia, Iwe Bia.
Bia.
Sinza Kakusia.
Iwe ni Makali. Iwe ni Patali.
Bia, Abia. Sinza Kakusia.
Ipatali,
Kamfani,
Makali,
Black Bean na chuku ni bululu, Beti mwena sitifu na wachuulu, Champagne, chuku, Temtem tima mwena na lutuku, Kamufana kama broni, Zani peza na wagai gai nili broni, Black Bean chandigo la chivanje, Donga bulu, Sendi melu vanje, Kondi paga taiga, Tombo ndi fwewe, Southern rapa, Mewanda wachapa, Goleta chidowo, Chifuaka na pita, Vaso sinza kaleka kuchita.
Akakamova, Kabia.
Tie kama mvesa mushe.
Bia.
Tie kama mchosa presha.
Kama ni mvesa mushe.
Bia, iwe bia.
Bia.
Sinza kakusia.
Iwe ni makali.
Bia.
Iwe ni patali.
Bia, bia. Sinza kakusia.
Man best in the building.
Iwe ni makali.
Tembike chikap, unengume mofe sip. Inengana kura, mia take a good sleep. Kuli fili fchose, inendeba kofe sharp. Unanguni manako kutina posa sharp sharp. Takuli ungalesha moku wawa. Shimo na mopeshe, neboy moku kolwa. Better day, indefie indevu kusa. Who knows ikunta shikutina bako busa. Yeah. I call myself be a president. Zenda fe kubwala shi Stephena estate. Bakaya muna sheko makomedi. Kozi kono dushire tushire kupusha kret.
Akakamova, Kabia.
Tie kama mvesa mushe.
Bia.
Tie kama mchosa presha.
Kama ni mvesa mushe.
Bia, iwe bia.
Bia.
Sinza kakusia.
Iwe ni makali.
Bia.
Iwe ni patali.
Bia, Sinza kakusia.
Ipatali, ni makali.
Ipatali, iwe ni makali.
Ipatali, ni makali.
Ipatali, iwe ni makali.
Boinachi, Chichi Kanyongo, Managers Uncle Sam, Chandigo La Chivanje,
Heyo Panchi, Lil Boy, Flat P, I see you,
Activated.
I'm in a pub, bro. Tofiero mu worldwide. No more cheba guys, zona, zona.
Nazimusic.com.
Activated Records.
We out. Yeah.